Simani, oba nse malalu. Neche mani, love is never real, unless returned. Mazima maso kwa mukwano gujude, mwe muri atuli norienda se, iri mukwano. Yes, go baby, just easy. Balabye banje yo jempise na ye mubanje kwa kwenote. Ntikulako guno mugugu gwenetise. Baby, sometimes love we burumi bwene gomba. Sometimes umukwano kuko gwe gunjayanya. Sometimes toda chachinkabia. Sometimes nakasimu kakuba topiki.
Diana mela mungumu jaita obulumi janibulamu. Kakuwe musanyu oba munakuwe mama bulamu. Zenjivanyi banje di mama sigya nanji. Na ye mubanji mwakwe nino bulunji. For this Valentine.
Okuva ku nsi okutuuka mu bwengula, teri kinsanyusa nga ggwe bwe ntunula. Nze naawe twesanga era twanywera. Tuli ffembi njala ku bigere.